Hey, ndoda man. Ngikathele, ha? Ngiyazela, man. Ngilambile. Vula mlomo, ha? Don't talk when you eat, na, ha? Vula mlomo, vula mlomo.
Bifcha.
Huku na huku.
MJ Records.
Huku na huku.
Spendi ushamba, mimi. Spendi ushamba. Kaviwanja na baby, staki wa shamba, staki wa shamba. Spendi ushamba mimi, yeah, spendi ushamba, spendi ushamba. Hapo navo kula pamba na baby, waga wana tushanga. Ile lohi, bantona, tulia nunua gamtona. Baby ya uonyo, waga navo kupendeza uonyo. Na ile Gucci, ili yondali, itoe kwenye enga ufomi. Leo all eyes on me, na nilivola moto uonyo, oh yeah. Leo zinaliwa kuku 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 kuku. Hadi bada oni we. Leo tunakula kuku 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 kuku. Hadi bada oni we. Leo zinaliwa kuku 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 kuku. Hadi bada oni we. Leo tunakula kuku 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 kuku. Hadi bada oni we.
Tunakula kuku kase kuku.
Hadi bada oni we.
Tunakula kuku kase kuku.
Hadi bada oni we.
Tunakula kuku kase kuku.
Hadi bada oni wevu.
Tunakula kuku, kase kuku.
Hadi bada oni wevu.
Si tunakula nyama hila hatu nyamazi. Utajoje sisi kama watu wa kazi. Tokiwa kiwanja juu ofisi kwa wazi. Mambo mengine ni ibada ya kazi. Si tunapenda bebe zine nyashi. Nyashi, sa nyingine tunanyosha toto zizo pigwa pasi. Sinejue sana ukajifanyo nani mudu bila wasi. Niache nitembe nina athi. Matunda niluvuna nina nasi. Domana sina wasi, mina kula kuku. Na sina duku duku. Nachofanya marufuku, talala mahabusu. Baby yote nkikunjiza na nibusu. Mwambie demu wako aache kujishuku. Baada ya mbupu aturudii wanawake wanuliwa kama kuku. Marinate, marinate, marinate. Marinate, marinate, vyuku. Marinate, vyuku. Marinate, vyuku. Marinate, vyuku.
Tunakula kuku, kase kuku.
Kuku, hadi bada oni wevu.
Tunakula kuku, kase kuku.
Kuku, hadi bada oni wevu.
Tunakula kuku, kase kuku.
Kuku, hadi bada oni wevu.
Tunakula kuku, kase kuku.
Kuku, hadi bada oni wevu. Leo zinaliwa kuku, 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 kuku.
Kase kuku.
Leo tunakula kuku, 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 kuku.
Kase kuku.
Leo zinaliwa kuku, 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 kuku.
Kase kuku.
Leo tunakula kuku, 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 kuku.
Kase kuku.
Spendi ushamba mimi, spendi ushamba, spendi ushamba. Na kutoka viwanja na baby, staki wa shamba, staki wa shamba. Spendi ushamba mimi, spendi ushamba, spendi ushamba. Hapo navo kula pamba na baby, waga wana tushanga, wana tushanga. Ile lohi, fantone, fantone. Tulia nunua gamtone, gamtone. Baby ya uonyo, waga navo kupendeza uonyo. Na ile Gucci, ili yondani. Itoe kwenye enga ufomi. Leo all eyes on me. Oh yeah. Leo zinaliwa kuku 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 kuku. Hadi bada oni we. Leo tunakula kuku 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 kuku. Hadi bada oni we. Leo zinaliwa kuku 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 kuku. Hadi bada oni we. Leo tunakula kuku 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 kuku. Hadi bada oni we.
Kuku.